but I'm gonna try out here.
He got a zombie shaitan.
Tunakula bia, tunakesha mida ya wanga.
Na hapa ipo.
Mixlizer.